mtoto wa Moni.
Yani mapenzi tam 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 tam, ukiwa na una jam 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 jam. Asuli umbwa wa mimi, mimi mimi tu, na pia uniamini mimi wako tu. Yani you are my love, you are my queen, kwite lazizi na kuamini, uniamini kukwacha siwezi. Yani you are my love, you are my queen, kwite lazizi na kuamini, uniamini kukwacha siwezi. My baby girl, please say yes. Cause I love you, my baby girl, please say yes. Say yes. Say yes. Cause I love you. Mama we.
Ah, umenifundisha mengi. Wacha nikuite fundi, mana nimeyaona mengi. Sikuachi na aidi, umenipa jina. Naitwa mtu wa mtu, umenipa heshima. Naitwa baba mtu, yani you are my love, you are my queen, kwite lazizi na kuamini, uniamini kukwacha siwezi. Yani you are my love, you are my queen, kwite lazizi na kuamini, uniamini kukwacha siwezi. My baby girl, please say yes. Say yes. Say yes. Cause I love you. My baby girl, please say yes. Say yes. Say yes. Cause I love you. Halala. Na leno ntena.
My baby girl, please say yes. Say yes, say yes.
Gorgeous tracks today. It's Swalan Records.